zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Asubuhi nimeamka, pakwenda sipaoni, kazini pamechalana. Mfukoni sina chapa, huku mkopa simuoni, ninoma siyo masiala. Popote napofika, maneno maneno, vijembe misonya, mtani wa kule. Ipo siku nitapata, bado natafuta, Mungu anayewapa atanipa mie. Kila napopita wanasema yule pale, kwanza moneni ana nyuma wala mbele. Kila napofosi wenzenu kazi ni bure, Santa fanyaje nyumbani watu wale. Nimechoka, 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 nimechoka.
Pole na safari na dunia ina watu na watu kiwasikiza utakonda kama betina. Wana mwaga sumuna, shida hazidumuna. Chuki na majungwa meumbiwa mwanadamu. Wana chinja kuku kisha wana kunywa damu. Ni wana haramu, wasikulete jamu. Achana na wanadamu.
Kila napopita wanasema yule pale, kwanza moneni ana nyuma wala mbele. Kila napofosi wenzenu kazi ni bure, Santa fanyaje nyumbani watu wale.
Nimechoka, 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 nimechoka.